Amawubo 24 verse 1. Umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo. Verse 2. Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle. Wawumisa phezu kwemifula. Verse 3. Ngubani oyakhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Verse 4. Yilowo nezandla engenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Verse 5. Uyakwamukela isibusiso kuJehova nokulunga kuNkulunkulu wensindiso yakhe. Verse 6. Yilesi sizukulwane sabamfunayo, bona abasinga ubuso bakho, bangabantwana bakaJakobe. Sela. Verse 7. Phakamisani masango izinhloko zenu, nani mnyango yaphakade, phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Verse 8. Ingubani lenkosi yenkazimulo na? InguJehova onamandla oyiqhawe, uJehova oyiqhawe lokulwa. Verse 9. Phakamisani masango izinhloko zenu, nani mnyango yaphakade, phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Verse 10. Ingubani lenkosi yenkazimulo na? UJehova Sebawothi nguyena oyinkosi yenkazimulo. Sela.